yeroo tokko tokko waan of taateef waan ol kaateef waan of argatteef waan isaan gatteef fuula sitti guuran jechaan sitti duulan yeroo tokko tokko tasaaniitti dhiistee waan of dhageesseef gatii isaanii caala ofiif bakka keesseef maqaa kee fuudhanii bakka bunaa geessan bunaan si dhuganii hamaan si odeessan bakka ati hin jirree maqaa si xureessan garuu ati baakteeriyaa afaan isaanii hin ta'in kaganamaa galgala isaan keessaan ba'in mee akkana godhi warra siinii bunaan si hammatu saniif ka'i jajjabaadhu dhimma biraabaniif akka sedhiisanii of hammataniif tanuma.